Zasha mafuthe mfene bafazi bemphika betaxiyo kaSibindi kanvelo kaSibindi inkihla nkihla masemesh Ntombiza seZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethishu Thangambi ngedwa ngihamba nenkosi yoshuni ngilande phansi konke kuba
Show me.